This is an MUT Radio podcast.
Sino Miss Doris Fulela. Sawubona ma, siyakubingelela sikwamukela emsakazweni MUT Radio.
Sanibonani, ngiyabonga ukungamukela emsakazweni wenu.
Siyabona ukuthi yena kade ufundisa waqala lapha yana eVukuzakhe High School lapho waqala wafundisa khona njengamanje sewuthatha umhlala phansi.
Ngaqala ngo-1981 ezwelethu.
Ezwelethu
High School ka Vicks Secondary School and then ngamuva to Ntuzuma iGugulabasha, then I came back to Umlazi Vukuzakhe in 1988.
Wafike wa president waso retire khona.
I was not a principal at that time.
Yes.
I was not a principal. I was just an ordinary English teacher. And I taught for some years. And then the principal of the school suggested my name, nominated me. At that time, there weren't much interviews for HOD positions. You'd just be nominated if you were good.
Wenza umsebenzi omuhle mama, siyabonga kakhulu. Sikhuluma ngomlando waseMlazi. Sacela umama nje uDoris asitshene ukuthi ufike nini eMlazi, yini ayikhumbulayo ngomlazi from the early days.
EMlazi ngifike ngo-9 for the first time in 1963. I think I must have been 5. But there's not much that I remember, except, you know, you remember the houses and where we used to take baths. Ibizwa ngamawashawozi. That's where we now have a bathroom. I remember that. And then I stayed at Chesterville, came back to Umlazi to a school. There was a special school in Umlazi for children that were performing from number 1 to number 10. I went to Mafumbuka Primary School, which was a special school. And where you would, if you got a distinction, you would skip Form 1 and go to Menzi High School. That's how I came to stay at Umlazi, because of Mafumbuka, the primary school, that special school. So I stayed at V-section. Kwaqala kwaIGG, kwakuthiwa IGG, Umlazi omdala. Makuthiwa Umlazi omdala, IGG, uV-section, ngaleso sikhathi, la kunemhubhe khona, namasingili, namadabuli. Ngasenkantolo, le entsha, nakamdlaza, those are the old buildings, izwe lethu yayikhona, kodwa ilaphayana ngakaMax, izwe lethu secondary school, it's a primary school, lesanda kahle, the old schools were there near the rank, kukaMax khona, and then they moved afterwards to new schools. Mlazi secondary school was there at Liplands. Yes, I remember that, growing up there. But life was not too hard, but there was communal spirit. Ngoba kwakukhiwa empompini amanzi wonke umuntu. That's what I remember fondly. Although sometimes you might think it was difficult, but then ngiyakubona manje mase ngimdala ukuthi it forged communal spirit, because kwakuhamba kube nesikhathi sekuyokhiwa amanzi. That is where the young people would congregate, and maybe the women fetching water from a communal tap, I think it gave them time to talk about things. And also that when we went to take baths in the morning and even on Saturdays, washing was done in my wash houses. So, kukhona communal spirit. Omunye umuntu wazocabanga ukuthi it's difficult, kodwa manje sengiyabona when I look back ukuthi no, it was good, ngoba manje ngathi communal spirit ayisekho kangako eMlazi noma emalokishini, ngasho njalo.
Yes, abantu sebe zonke izinto seyisendlini, abasakwazi nokubonana.
Abantu sebesendlini, abasabonani. Ngiyakhumbula nje ukuthi sesinama taps emakhaya, ompompi, kwaphela lento yokuthi kuthiwe siyokha amanzi. Kwaphela ukuthi kuthiwe siyotheza lapha nehlathini kaJina, ngoba Saturday sasihamba nje kube yi-trip. Iy'ngane zonke zasesigodini ngomgqibelo kuyaziwa kuphethwa amasaka kuyothezwa iy'nkuni lapha nehlathini, lase kunemizi khona uma uya kaJina. So loko kwaphela, nokudlala kwey'ngane emnyango akusekho kangako, ze-TV yenza ukuthi manje iy'ngane y'hlale ngaphakathi, kanti sasidlala lapha no-13 ngo New Year's Eve kusenze iy'ketekete, ama-lanterns, silungiselele uNew Year. So I think it was just nice growing up in a place like that.
Uketha nje mama kuloko okushoyo siyabona ukuthi na kwesinye isikhathi kuya kwenzeka ukuthi kunobugebengu obuthizeni uthola ukuthi umphakathi awusakwazi ukuhlangana ukwazi ukulwa nalezo zinto ezikanjalo.
Ubugebengu babungekho ke ngaleso sikhathi mangikhumbula kahle. There wasn't much of that. Ngoba mina ngiye esikoleni ngangiwalker from Lindokuhle station emahlathini siwalker nje singamantombazana siye emafumbu kasehle sitimeleni. Babungekho ubugebengu kangako. Into eqale late indaba yobugebengu. Ngicabanga ukuthi ngobuningi abantu bengena more and more people bengena emalokishini. Sikhela istructure se-community. Abantu bayafika abanzani. Sekuqala lokho ubugebengu. Babungekho ngempela ubugebengu. You could walk anywhere at any time. I do remember that.
Uma sikhula mama kune indaba esizwayo ukuthi hayi umlazi sizwa nje ihistory yomlazi yabo mina ngiqhamuka eMelmont uma ngingibuza ngeMelmont nje isigodi sami ngiqhamuka kusona ngingakutshena yonke into kuba nalomlando esiqhatsha ngawo sisigceme noma sisigodi thizeni zikhona mhlambe izindaba okwazizwa kokhulu bakho bekuxoxela ngomlazi osho ukuthi yazi ukuthini le ndaba lena nami iyangenza ngisiqhatshe njengomhlali wasemlazi.
Mina engingaziqhaja ngako ngoba ihlobo zami zafika emlazi ngabo 1959 kuqala umlazi lapho iGG umlazi omdala not ukuthi babehlala kwi rural area lapho isigodi saka okacele lapho emlazi ngoba kwaqacele nokubangene nabo sekuyilokishi kodwa mina engibona ukuthi siziqhaja ngako esekungasekhe emlazi manje umlazi waye uyilokishi elalihamba phambili kukhona ngisho golf course iComtech lapha nesikoleni kwakuyi golf course ukuthi lapha ezweleni kukhona icyclic stadium amabhayisikili egijima lapha yana kukhona ama tennis courts ka D section kwakukhona lokho ukuthi kukhona ama swimming pools like ka D so kwakukhona lokho ukuthi impilo nje yayiyinhle and then suddenly kwaphela konke lokho sekwakhiwa endaweni lakade kudlalwa khona bangena abantu bakhe emagroundini so kwaphela nje konke indaba zama tennis court kwangabe kusaba bikho mdlalo nje emlazi.
Ngifuna ukwazi kumama uDoris ukuthi yena ukhulela emlazi wafundisa waze wabuya futhi usuzoretirela lapha emlazi njengoprincipal wevukuzakhe. Ngifuna ukwazi ukuthi yena who are your favorite heroes of umlazi?
Oh, there are so many. Ikhule esisiyingane kukhonjwa laphana imizi emkhulu laphana kuthiwa yika Professor Zimande. Can you imagine niyingane nihlala ko four room nibona ubhazabhaza womuzi womuntu omnyama. There was a big house laphana kukaNzimande kukhona kwaMdladla laphana engithi ngicabanga ukuthi uMdladla was the educational hub of umlazi. KwaMdladla yisonto iAnglican laphana kuyafundwa futhi kungakathuthu umlazi kuya eGlenlands o Dr. Isaac Bheka was my neighbor and also my principal ibona baqala umlazi football association babengene ngempela ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe sendaweni enabantu o Mr. Mdege principal osiswelihle kube o neighbor bethu o Mhlolo Ndlovu waseMlazi baningi abantu nje ababevelele emlazi ababa negalelo ukushintsha impilo yami noma ukuthi ngibone ngifise ukufana nabo ngoba at that time principal uBheka waye neighbor wethu was a principal of Lorem washintsha wayesibonelo so la eduze kwami ngibona mina abantu abahloli othisha my aunt was also a teacher so kwaba khona lokho nje ukuthanda ukufunda and the children lapha nesigodini ngoba kwakukhona othisha kukhona umdehe ingane zakhona they really did go to school they went to boarding schools and they became something in life.
Great mama ufulela intsha ibhekene nezinto eziningi ama stats ayakhombisa ukuthi na abantu abaningi abasha abasebenzi stats ngigcine simi lapha yana ku 74% of youth yase South Africa engasebenzi. What is your message to the future younger generations of umlazi considering i unemployment futhi nama crime rate aphezulu?
Masiqala nje nge unemployment.
Yes.
Engikubonayo ukuthi khona izinto eziyekiwe ezazenziwa kudala ngama 80s where in schools iingane zayithathwa abafana bahambe bagibela ibhasi baye eLamont bayofunda o welding bayofunda ogesi lokho kwayekwa kwakusiza ukuthi ingane ezingene zibe ngama artisans noma zibe apprenticeship. But manje akusekho konke lokho, umuntu usezaqede bese yongena eTVET kuyikhathi ke eqashwayo. I was lucky to be under a principal, Dr. I.F. Berger, who didn't believe ukuthi everybody should have a degree from a university. Why zama ivangeli ezibiza ngokuthi ivangeli according to St. Technicon. At that time, Mangosuthu was a Technicon, and he was encouraging the learners from Vukuzakhe High School to go and do my courses. I say, kwangakabi MUT, Mangosuthu Technicon, bayokwenza ama skills. But they say basically, bona, they must not be job seekers. They must be job creators. Mm. So my belief is that mangase uhulumeni asupporte into efana nokuthi abathathe abantwana laba abangekho esikoleni, as they did, I think, in the late 70s. Abantu bayeke imisebenzi, bahamba bayofunda evovo, benza ogesi, benza i-welding. I remember some of my relatives bayeke imisebenzi, kade besebenza bengama-laborers nje kosiphingo, bayofundela welding. If the government could do that, not stop everything, but in the middle of everything, kuthiwe naku ithuba lokuthi bayofunda abantu, kwakuwo 13 weeks abantu behamba befunda. I think that can help us a lot. Ngoba imisebenzi ikhona uma uzenzela umsebenzi, bafundiswe abantwana ama skills. Ngoba esikoleni academic ubona ngisho nase primary school people kuthiwa baya graduate, so iy'ngane they aspire to wear ijazi.
Yeah.
They don't feel ukuthi they should be working with their hands. I think unemployment ingaqedwa kanjalo. Also nabantu babe involved futhi ey'nganeni ukuthi kube khona nje abantu bomphakathi abahlanganisa iy'ngane bayidlalise, kube khona ibhola bayayitraina laphana without expecting anything in return. Kungasiza kakhulu lokho.
Uthini umyalezo wakho ke kweyintsha yamanje yaseMangosu yaseMlazi nentsha ezolandela emva kwalokho?
Intsha yaseMlazi mayithathi ibambe iqine, ngoba kuzofanele ukuthi umuntu ayeveze yena ukuthi ufisa ukuyaphi. And then there will always be people abasupportayo uma ngabe bebazi ukuthi bafuna ukuyaphi. I also feel that at schools, the teachers should also be in the know ukuthi baba advisor kanjani abantwana ukuze baphume bangene emkhakheni efanele. So intsha, there is hope in Umlazi, although abantu abaningi bavele baphume eMlazi bebalekela icrime, bahamba baya kuma-suburbs.
Yes.
And then the children that are left behind, ama role models awa maningi kakhulu. That I think that is what happened. So if you keep coming back into the township, it's like you're an outsider. Like many teachers, you will see bayangena eMlazi bazofundisa, and then they come out, which means they know nothing about the lives of these children. Ababazi abazali bababona ngomhlangano, they don't meet them in shop to talk about their children. Inkinga enkulu ngibona kuyile ama role models, kodwa othisha ey'koleni, they can do a lot because the teacher is still the village teacher. Even now in 2021, othisha abantu bafile ukuthi they have something to do, a contribution ukuthi bashintshe i-youth. Le ngoba i-youth laphana esikoleni yibo laba esithi aba-unemployed, baphuma khona laphana ey'koleni zasemlazi.
Uthena uMiss Mkhize oyi-senior marketing director emayethula uhlelo lwanamhlanje, wakubala nawe as umuntu esingafunda kakhulu ngomlazi noma ngomlando futhi wasemlazi. Sibonge kakhulu ngesikhathi othe wasipha sona emsakazweni MUT Radio.
This is a MUT Radio podcast.